madzambi.com. Super vibes.
Yes.
Tiko ndindi chokoma, bena muli zokoma, zika wawa kumazi kwila, ea kungo pilila, usama konde kukwia kwia, zika vuta ungo zisia, osanka kamira, unga mangolila, umuta enga tisa kukonda, usakale enga timulonda, usakaka mize chikondi, uteka sanali wako, usazuze moyo wako, alipo wako wako, aza vesta zofuna zako, sasa uzwa ntima wako.
Chikondi sijo pweka, bena mtima usweka, chikondi sijo pweka, bena mtima usweka, nge, usamale, usamale. Kutuvete Hello, yeah. Samutima mwanga utenge Sindifuna kutuzalile Kamoyo kako kazatiwe Ndilole kutu ndikutine Shikundi ndizina chabe Muzafazo panda pake Uziona mtu wake Osati ngobe chabe Zina zikoba chabe Ea ziwanda chabe Kazi wabwino Amachoka kwa Yehova Shikondi sijopweka Bena mtima usweka Shikondi sijopweka Bena mtima usweka nde Usamale Usamale
www.amadzambiwe.com.